Somebody gotta die today.
Lindo, this one's crushing, man.
Haters. Nimekuja kuwapa msongo wa mawazo. Mini pay cut. Nilikotoka bingwa. Ila jamii imeshiba sana ujinga. That's the reason I'm not famous. Haters. Nimekuja na uthibitisho. Your favorite rapper is lame ass. An orthodox delivery. Since you way back, kama K-Dad. Look, my bag game is A+. Ushasikia kwa MC wanatisha sana. Bongo. Nilipofika ulifikiria kuhama. Bongo. Logo ni chafu, mgongo na mbavu. Mbombo ni ngafu, napotingisha alichonipa mama. Bongo. I eat people. Yoko kila kimfato mebeep kifo. Wana maabara wali nikata nkablit vito. Infinity sign is fiki mwisho ndo naanza. Na huu nifano magugu saba ya wezi. Nyoko hata ukiwa sugu hapa uchezi waulize makada. Na tema ngumu sana haumezi utashia kuomba msada kwa Mungu Baba Mwenyezi bless. Yours check now upuzi. Nipo OG MC's dress na mapuli. Kesi ni ya Shakespeare, tens ni ya bongo mpaka UG. Manisia wanipendi kama duli. Nasimama kama Eiffel Tower na ngaza jiji ambalo. Nipo tangu master wa bongo wayanza kiki. Kabla vimbele mbele haujenda nyuma. Nikalei low bendera chuma mlingote chuma. Mini zigi na eficha simu mtani wananijua kama mshindi. Sauti ya mamlaka napomua hawapingi. Kama navomua mbingi kwenye vikao vya dharula. Emisheni medula vingi na vijua na silingi jamaa. Kikatili na voisafili mental. Nifano jangili, wale mkabithi beto, wanabadili nyenzo. Napo jadili angles tofauti, kama na BG's davo itabili kesho. Sijui mwisho lana, jua niende wapi. Tama nita wito, nitike, nitende kazi. Na komaso simple, niche kusemo na usengi nyaji. Nageo kwa kifu aideno, ufanya mkakesha chachi. Asili kama Masai na Lubega. Ustani uskari, unaufanya chai na pendeza. Sauti ya umma na tangaza rai na eleweka. Naishi uswazila na tema yai kama vegan. Makodi ya kiprograma. Nani wako compare ball player. Na dondosha record pro kama NBA athlete. Level so sana controversial kama September 11 na oh sama. Sina makuzi ya kubuni vyama. Sivumi kama trending za leo. MC naishi future. Ila na mafundi tangu jana. Na pitu na puzi mana mafundi ya mejezana. Bahati mbaya ya mzibwa. Unadhani ni adini. Madini yamefanya siri kama marking scheme. Nami spigi magoti sizitaki zitimu. Nachotaka ni mishkaki na ndimu. Nirumangie ma MC mana sijana tangu news nina njaa kali. Ninalea wanafunzi na madaftari yao. Wanageuka wakufunzi kwenye mahafali. Kichwa kimetapakaa books kama library. Style yangu ime inspire the culture. Ime inspire the nangos, the Shaolin, the Nachas, the Boshos, the Killers, the Marifa, the Raptures. Nimeacha DNA ya tanki danja, sina deni tena. Master, na move kaa Cobra. Simba wa Teranga funa nguvu zaidi Drogba. Natengeneza pesa kwa ufundi lojenga mure. Mtani naishi Kiswahili utadhani sijenda shule. My game plan is a mystery. Come on, let me take a more. Na change gear from hero to superhero. From defense to striker mode. See now you see me now you don't. Peekaboo, my pen game impeccable. Forget the rest, I'm a true rival. Naimba matusi sana kwa mana bongo zenu ni too idle. My next bar is the cheat code. No, my last bar is the cheat code. Every bar is too vital. Tulia mwaya hapa wabaya wana worship. Ni vile unaona haya kuripoti kwamba unataka retire. Siwezi kwenda sawa na wana izaya. Wananiguaya guaya huku wana inspire gossip. Sound amplifier, saw the message. Look straight to verified legend. No crown on my head. Ask around, I be claimed by the crown. King of underground, literally I'm down to the earth. Shudia master kazini. Amesimamisha kichwa kina mwaga madini. Amekuja na mada kufunga chapter makini. Alafu yuko huru dhidi ya siasa na dini. MC nimeketi mahala ukweli umesimama. Kwa kina kirefu meli zizo sheni zinazama. Nimejificha kakibabu cha imani. Moyoni sina hila mmezika vitabu kichwani. Panorama taifa langu. Nimeketi soja, verse moja. Na shusha flow za aina tatu. Na change styles kazi nazo mpa faida changu. Mini toleo la mwisho la viumbe wa aina yangu. Kwanzia maguzi mbaka Mwanza. Naonea nyangumi na mapapa. Naonea ndezi. Nalusha vitu kwenye anga vinapakwa mbawa. Wakati mrushaji niko chini kama airbase. Mfano mundu au beto. MC mtundu kwenye mento. Facts is na shout. Beyond your reasonable doubts. Naishi kwenye dimension ambayo nyungu tu inaseto. Hii si ya kutoka chimbo hii. Hii ni gene pool si ya kuita nyimbo hii. kiss ya kupiga disco hii. This one is legendary, we'll go down in the history. Media wanaogopa nyimbo zangu kama nudity. Contents now dish a drawing board come a new disease. Just let the game change, prof you can retire now, cause the game is in my safe hands.